imyaka 30 ihiritse urwanda rwibohoye ku munsi nk'uyu wo kwibohora ijwi rya Amerika yerekeje mikoro zayo hanze haberaga ibirori ku rwego rw'igihugu uyu muturage atuye mu murenge wa Nyamirambo Inyarugenge mu mujyi wa Kigali mu bice bihana imbibe na Mageragere ku myaka 37 y'amavuko ntazi cyabaye mu gihugu
uyu munsi se kimufugo avuga nk'ubiho nge ndabareba ari ibisambo
ntanubwo uzi cyabaye
ntacyanze
ntabwo uyu munsi uzi ko ari umunsi wo kwibohora
cyabaye uno munsi se kuri zinga
uyu munsi ni itariki enye z'ukwezi kwa karindwi
ukwezi ko ari byo koko
rero ni amakuru mashya nguhaye
kuri njye ndumva ari mashyashya
hafi y'uyu muturage hari abandi baturage bagenzi be biboneka ko bari mu bwigunge umwe muri bo aradoda inkweto zishaje abandi baramuganiriza bose babajije amateka y'uyu munsi hari icyo bayaziho gusa baracyaboshywe n'ibibazo by'ubukene n'ubushomeri
abona se umuntu aba yicaye kuri iri zuba imirimo yabuze nyine turabyishimiye ko ari umunsi mwiza wo kwibohora ariko iminsi bimeze nabi
se ibyo biraka biboneka rimwe na rimwe ako akazi nako pe
kwibohora kwa nyako byagombye kugenda gute
n'akazi kakaboneka nyine kwibohora kwa nyako rero uretse ako kazi nyine wenda katabasha kuboneka ako ni mu kwibohora kwa nyako dufite umutekano
umunyapolitiki utavuga rumwe n'umutegetsi buriho mu Rwanda Madamu Victoire Ingabire Umuhoza uyobora ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda ntiyitabiriye umuhango wo kwibohora yavuze ko bitewe n'amasaha abaturage bagombaga kugerera muri stade Amahoro wizihirijwe yaragoye kuyubahiriza ahitamo kuwukurikirira kuri televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga Madamu Ingabire yemera bidasubirwaho ko uyu munsi ari ngombwa bitewe n'amateka igihugu cyanyuzemo gusa ntiyumvise ukuntu umukuru w'igihugu Paul Kagame ijambo rye yarigeneye abanyamahanga kuruta uko yari kuribwira Abanyarwanda Ingabire yemeranya na Perezida Kagame ko ari ngombwa amahoro mu gihugu bidasabye urwamo rw'imbunda n'amasasu ariko akavuga ko mu kubohora u Rwanda hari ibyo FPR Inkotanyi yari ishyize imbere na magingo ayitarageraho
ntabwo waba warabonye igisubizo politiki ku bibazo bishobora kuba isoko y'umutekano cyo mu gihugu cyawe ngo unanirwe gukemura ibibazo by'abantu bakora politiki hanze y'igihugu urego no kwemerera abari imbere mu gihugu nkatwe Darufa Umurinzi kwemera ko twakora politiki no kumva ko nta suri cyo politiki iraboneka igihe cyose ikibazo cy'impunzi kigihari hari kandi yavuze ati umuturage ku isonga iyo ni siroga kuko ishyaka ariko ubutegetsi rikunze kuvuga ngo umuturage ku isonga ariko se umuturage aba ku isonga te ukamusenyera adahawe ingurane
uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda akagira ibyo asaba byagombye guhinduka mu bihe bizaza
bashyizeho minisiteri y'ubumwe iyo minisiteri agombye gufata misiyo muri iyi myaka itanu iri imbere yo kujya kwegera n'abandi banyarwanda abo bareba n'abo bitwa abanzi b'igihugu nta mwanzi w'igihugu ubaho kuko n'ubundi batwari dushyize hamwe nk'abanyarwanda ntabwo mu ijambo rya perezida wa repubulika yakagombye kurangiza bwira urubyiruko ati mugomba kurwanira u Rwanda ijambo rye ni nk'iry'umuntu naho tukiri ku rugamba rwo kurwana nyuma y'imyaka 62 u Rwanda rwigenze twagombye ko ubungubu twarubutse u Rwanda umunyarwanda wese agira ijambo mu bimukorerwa kugira ngo dushobore kubaka iterambere rirambye dushobore kubaka ubumwe burambye n'amahoro arambye mu gihugu cyacu
bwana Kanizu yitwa Ibihira mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu yari afite imyaka 35 y'amavuko yemereye ijwi rya Amerika ko yari ashinzwe kuvura inkomere zabaga zakomerekeye ku rugamba mu bari abarwanyi b'inkotanyi ku bw'intege nke Bihira ntiyabashije kwifatanya n'abandi kuri stade Amahoro mu muhango wo kwibohora ni umuhango yakurikiraniye kuri televiziyo mu mboni y'uyu musaza asanga hari byinshi byo kwishimira nyuma y'imyaka 30
tumaze imyaka 30 twaribohoye mu rwego rw'ubukungu ubu rero icyo navuga ni uko ibintu bimeze neza urabona turimo kujya imbere kandi aho tugeze ni heza cyane
kimwe mu byo FPR Inkotanyi yaharaniraga mu rugamba rwo kwibohora ku isonga harimo guca ubuhunzi igihabanye n'ibyo bamwe mu bari ku ruhembe rw'umuheto ku rugamba rwo kubohora u Rwanda bari mu ba mbere bongeye kwerekeza iyo buhunzi kuri iyi ngingo Bihira yagize ati
ubundi gahunda y'Inkotanyi yari ukuvuga kurwana ugatsinda ariko ntabwo twiyemeje gutsinda ijana ku ijana
mu mboni ya Kanizi yitwa Ibihira ariko nawe agasanga hari icyo ubutegetsi bwagombye gukora kugira ngo buri munyarwanda yisange mu rwamubyaye ibyiza byarwo bimugeraho
u Rwanda rugomba kubeshaho neza abaturage bemera gukorana n'umuyobozi noneho ba bandi hari icyo bita ngo ndereho babona ubuyobozi buragenda neza batagaruka kandi bagaruka nta kibazo bazagira
ejo bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.